mbaka wabugabula South kukadi ya chivina chi National Unity Platform avwezi denye neisa ebitongole tongo lebikuma dembe na dalapo wivasi ndiso kunyamba kukume mirembe mkaluru kano chidiri dokufa kumufubuka itibwa Dennis Sibiro w'emyaka 19 jokejo bukuru oluvanyuma lw'okukubwa abasirikale bano mu budde obw'ekiro bwe yali agenze okwetaba mu kusaba okukuyita mu kiro okuggulawo omwaka ogwa 2026 muwanguzi agamba nti kyannaku nnyo kubanga abasirikale bano abaaleetebwa okuyambako okukuuma emirembe mu kalulu bo tebaasalawo okutandika kulowooza ku ngeri butya basobola kuyambako okukuuma mirembe mu bantu ne batuuka n'okufuuka ekikolimo eri abalala
babali kulanga babulamu kibaidi kyekitegeeza kuwangalira mu bantu na kukola na bantu twafunye ekyekango enamwezi wa town council abaana bano okwasafunoolulala December baatambula obwire ku biragiro bya OC owa polisi eyenda mwendo nga bakobye bageme ngera bwa muwechiba kisoboka bamugemere kukuba abantu 20 abana bano batambula nemboko ni batuni bakuba omwana bamweta sibira Dennis kwa muzizi tuna kuwa hivyo bamukuba batuni mumutwe yafa wepogeza sawa dino osi oyo ya lumwike aye nga abana abaise omwana ono bana bakuchalo buno bubaka kujia elimu abana bebaliko sasa bebaigiza ni babagulika ebya special police constables ntina ilemu ayamba ilemu ambalemi
Mumbera ye mumu wangu za agamia tivana Uganda na bobe njini baso wolo kusara huku kose seri ya nyeri haba sirikale abefude chizivu mubantu buatio na tegeza antichino chongere dedalo kulaga obu nafubu amanyi obu li mubakuru haba kulide vitongo liwivyo kwe linda muwangu zera agamia tibayise mulukalala uru abalonzi abali mu bitundu ebyebugabula mwe bakizuli denga waliwo n'ebifo ebirala 16 ebiteereddwawo gye bagenda okulondera naye ng'ebifo bino tebimanyiddwa era ng'agamba nti bamaze n'okukizuula nti ebifo bino byonna babadde bakubibbiramu akalulu ekintu kye batagenda kukkiriza
era nga bwetuba tubakunze twabakubiriza okuyiriza ebyali bona bakisobola bye muli nkola tubisobola aye tetwenda kubikola kubanga byakigwagwa byakinawaira tuli amulembe guno nenda mutegeere nti akoti kabonero ka amaani kabonero ka bunafu muli banafu ino muli banafu mu ndowooza era muli banafu mu bantu abantu babakoowa abantu baine nga muli bakusambi titwabaire tuli kusoma voters register na era leero ekugabula y'amaserengeta twazuula nga waliwo polling station 16 ongeiremu kwebendo kwibira obululu kubira omulanga electoral commission erambuza abantu bategeere timwatawo polling station lero ekyamala mukademi okola ekintu kino twayagana ngeriyo n'abantu abaawandisibwa nga bakayunga abandi baluuka
akwatidde ekibi